Next, do not watch your mood too. Rumble boy, Kim. Do not watch your mood too. Stakishari kwenye party, oh Babylon. Kama zani na warusha kwenye track, oh. Nipe beat, nisbiti kwenye hit song. Nili party jo, ni atari jo. Kama zani na warusha kwenye line, oh. Stakishari kwenye party, oh Babylon. Kama zani na warusha kwenye track, oh. Nipe beat, nisbiti kwenye hit song. Nili party jo, ni atari jo. Kama zani na warusha kwenye line, oh. Maradim, tunawasha moto. Tunawasha moto.